nguo sijaonaga. Na hivyo vyako vibutu hako kamwili kembamba na data. Sexy mama, umenikamata.
Saka hafa ta gibine. Munati garata. Tudi sana kam kapa ta puta. Munati garata. Get in a kid, saka, half a tagibine. Get in a kid, saka, half a tagibine.
Sijaonaga. Na hivyo vyako vibutu hako kamwili kembamba na data. Sexy mama, umenikamata. Ndo maana na data. Sexy mama, umenikamata.
Nikikufundi type Brian Major. Chasing you, handi fenda kaneta. 4K clay, kunge uripa projector. Rondi warisa, kunge food salmonella. Tek newe, you're my agenda. Ndaka kusona, kunge chigamba. Handi nini, ndiri mwana pasta. Vema kitare, ajiramba ramba. No controversy, kunge maicha ramba. Baby, you nenge virus. But I'm tempted to touch. The way you make me feel like ndire kuru ara na Ebola. The skin melanin chick, skin tone, chocolate cola. Summertime babe, vemzuwa kunge Angola. Try take my chick, Street Fighter, Rocky Balboa. Moment ino visa, dova ndakurora. Baby remu ghetto, ino chibondora. Daka bata body yako, eish, deku gai hora.
Chuchu kama wewe sijaonaga. Na hivyo vyako vibutu hako kamwili kembamba na data. Sexy mama, umenikamata. Ndo maana na data. Sexy mama, umenikamata.